Downloadani tikumvera nyimbo dzapa mwamba pa Malawi wanga
DJ Brian alongside PSC Malawi na Zambia. Rodman,
ever since the day you came in my life, baby unatenga mtima wanga. You my heart desire, I love you. Okonde dwa wanga ndiwe. My sunshine, hey, my candlelight, my true African lady, queen of my heart. I love you, send me some food I will die.
Wapati mapanga ndiwe, mali beso ina, ndiwe weka. Sanda kuza kale ndili na wengani maone kedwe one kabwino ndikolombela sindigona tulo chikondi chinalengedwa kuti chipelekedwe kwa mamuna nikazi ndikuti mwachilengedwe love 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 yongwe ndimafuna ndaipeza lelo ine wachikondi wanga iwe tabwela kono ndikulangize hine komaliza aka apasule nditu iwe achuluka mavela mvela ama pasule samanja wabandi mapanga Ndiwe weka
Jai
Wabati mabanga Ndiwe Pali beso wina Ndiwe weka Raga Messi. Hello OVE congregation to our life Moyo wako ulinga dimaza musinje Homwe sanga abwelele umene iwa chokela Koma angwa bitilila mpaka na mena katele Choncho beza wa chikondi wako iwa mukonda Chikondi chinalingedwa kuti chipelekedwe Kwa mamu na nikazi ndikuti mwachilengedwe Love 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 yome ni mafuna Na ipeza lelo ine wa chikondi wanga iwe tabwela kona Neko ulangise hii nekomaliza Haka pasule nditu iwe achuluka Wabandi mabanga ndiwe Ndiwe weka
Roger Messi
Wabandi mabanga ndiwe Mali beso ina Ndiwe weka
Roger Messi
Wabandi mabanga ndiwe Mali beso ina Ndiwe weka
Downloadani tikumvera nyimbo dzapa mwamba pa malawiwanga.com.